kujanja sina. Kila kitu ambacho sina. Umefanya niwe sati salamu nawe.
Nipendacho roho ni dawa. Yes of course mi kwako nimepagawa. Nikiwa nawe na hisi niko na power. Cause wendo daktari wago na nipa madawa. Ona umenipata mabawa. Na fly so high over the Paris Tower. Penzi lako la uhakika kama pasi za Kagawa. Tupendane tusiachane kama damu na hawa. Oh please mama chunga sana ndoa. Usiache wanafiki wakatutilia doa. Ogopa marafiki usio mrahisi wa kuelewa. Mabitozo wakijigonga uambie umeshaolewa. Nikupenda long time sata mwenye ona juu. It's still a long time mama bado hujatambu. Enzi za boy na kambua sure. Kama mvua najua wewe tena ndo number one. Kwa penzi lako linatoa stress za kichwani. Na kama mgeza lua mapacha silinge kuchagua wewe. Na kupenda sitokuacha hadi nizikwe na wewe. Leo
hadi nizikwe na wewe.
Umenipa jina ujanja sina. Umenipa kila kitu ambacho sina. Umefanya niwe stuck in love na wewe. Nawe. Umenipa jina ujanja sina.
Ujanja sina.
Umenipa kila kitu ambacho sina. Umefanya niwe stuck in love na wewe.
Tukipita macho kodo kodo. Unawauwa zako nyodo nyodo. I never let you go. Utanumiza ro. Bako niko hoi maujanja sina. Hey, when is it go wider?
Bako tibaba.
Unanipa tiba ukitingisha gaga. Unanipa tiba si usiku mchana. Bako nisha loa tepe tepe. Oh my baby be niongeze. Utamwala the flani ninenepe. Acha waonge na wakeshe. Mimi na wewe baby.
Nini nyingine my dear. Acha ni kufishe pandi. LSK li prandi. Wendo kip yangu. Ota yangu walti yangu. Toto mzuri kama Angel Beyonce. Uno mahuno. Toto kisukumo. Nani twist brain. Nazako tattoo. Kama za Vera. X wao chile. Joto cheze alingo. Bishko bolingo. Mindo Jack Wendo Rosie. Mwenye tetani.
Come on, baby. Give me some more, lady. No life without you, my baby. I got you, so got me too, lady. If you touch me, my shoulder, I'm gonna high. Cross my border, baby, come say hi to my border for your life. I go fight, even if I'm on the south. East to the west, baby, I won't cross your border. Baby, girl, you know just, I love you. Stick it to my nation, me, my baby, boo. Everything you need, I go do for you. I know you love me, baby, I love you too.
Umenipa jina ujanja sina. Umenipa kila kitu ambacho sina. Umefanya niwe stuck in love nawe. Umenipa jina ujanja
sina.
Umenipa kila kitu ambacho sina. Umefanya niwe stuck in love nawe.